abaganya kutebe okulembeza mwegwanga okuva mu kibiina ekya From for Democratic Change FDC Nathan Ramaphosa abwe n'alumiriza President Museveni nti yaviiddeko embeera y'okutumbula obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Ono agambye nti naddala abakozi mu gavumenti bangi beerimbise mu kuweereza abantu kyokka nga balya buli ensimbi zaamu omusolo wabula mu kifo ky'okubakolako ate nabaleka okuba nga bataayaaya. Biro byonna byogedde Kaongezi Konako eggulo wali mu Dandeli Town Council mu disitulikiti y'e Sironko. Nandala ategeezezza nti bannayuganda mu kaseera kano basaanidde okukakasa nti bava mu mbeera ey'okwerumaaluma era balemu okubaako ne kyebeekwasa kyonna wabula bakakase nti balonda omukulembeze omuggya agenda okutwala eggwanga mu maaso mu kalulu akabonna aka 2026. Bwatyo Nathan asabye abantu b'e Bugeso okugenda maaso n'okuba nga bamwekwatako olwo kibayambe okuva mu mbeera embi gye balimu. Agambye okulima ekirime ky'emmwanyi n'ebirimu ebirala ebireeta ensimbi birimu ebirina okuba nga bisinga okuteekebwako amakanda eggwanga Uganda lyongera okuba ng'ate liyinako we litooka. President wa Uganda ya Kenya